Zo, Zidro. Got my sauce, mean the sauce, mean the boss, mean the si lazima remote, natenje suna zikan. Upenda kwanda uba lakini ndudhi nifan. Leta kwanze kyo nito, ya kwanze pige flash. Dije kauchezi koza klaji maliza kwa bash. Ukijileta kwangu si lazima siyo mash. Mukwagan mekudhi, mukwagan mekukrash. Uskinanza na mwanzo na waachia walash. Situlisha ndia future, tumewacha wako fast. Tuele, ati dance kijandia gari yoni town. Shapati wa mic, bona ten wanze kushout. Sindyo bado na trend, atifani juu ya cloud. Unabonga kwanza sana, kaweza ni shut your mouth. Skimi urot, with some good shoulders when you're kona clash. Noski wako na doni, wasupu wakiblash. Nimekanya kia stash, watu break wakiwa bash. They thought they saw me coming, but I left them on a flash. Tuele, otero, iski adiku kinyesha. Sezi tembea na umbrella, muske nkako amiro jumini. Otero, iski adiku kinyesha. Sezi tembea na umbrella, muske nkako amiro jumini. Otero, otero.
Kemoda
Boka doba Nanganganganganga kuingiza box machura. Mina unbox mandula, idawe zote ni ndula. Otero, juu yangu nasikia ulienda ushago. Tuki drop, zero gravity doba inabaki top. Vimoda, katukubambi unezenda nje ya boda. Vimoda nikiwa mles ngen pattern mekopa. Dokoma, chemba chuma planyo lina na kopa. Manyongin mechanga changa intole ingine moja. So go day backstage jwali daimini wa wave. Kanina mambo na wewe mina kutreski. Nikanyaga na nanukisha mindo the shit. Main stage solo backstage tuko come to so. Na kwa gun memeza ro chochen kupigia mao. Wild boss kona zero na niwa rasfa o. Tunabolju ya mao singi box ya maho. Si wangu soya si x triangle true kwa bro.
Jumini otero
iski adi kukinyesha. Sezi tembea na umbrella muske nkako amiro. Jumini otero iski adi kukinyesha. Sezi tembea na umbrella muske nkako amiro. Jumini otero, 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 otero. Uski adi kukinyesha. Sezi tembea na umbrella muske nkako amiro. Jumini otero, uski adi kukinyesha. Sezi tembea na umbrella muske nkako amiro. Jumini otero, otero, otero.